kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
sakrabe kidibe jam nyamle e moddo mo to gondum helade hejju amedi lendi e mangal mudum kadjon o fumi chalmini on san medem altinere hande 3 lewru novembre 2025 le lamu bajangarato gouverneur region o kanyon kan wundu jukita tom imma daraji di waifu yalla ala buita bili sabili do hebugol to mo ko jite kubbo jam karam do hala bala fon le lamu sikasu to classique abdoulaye sanogo neddo andando kabaruji bidi de finatawa jangino lugoto do waram haltande em nafa ko woni o do fi finatawa lead amen sakira don sembe kabaruji dum jogonam kikit hande bismillah modon be helade do inde ande em gombe le region bajangara be jeebe di station ngaji to yite ndiyan dam sotto yi essence sottete kanyum en ka hawrti alkamsala chapantati lewru octobre 2025 gouverneur region o hawrtin ben do yimbe le nokku mudu o fana majjum yo haltidide e mabbe bangal dabereji kandi fi hede yalla tidala bilido hebugol kubbo jan dan kanyum ka ana hebe yimbe do yalla bilisa bilido hebugol dundu an heba uitaade fa kebe famtar anni ko kedja dam gondo le on do nokku don adama jigiba hebani em do majjum do fetan Ousmane Yalibouli
fewde e diddal kubbo jam hore jore mobe gabu le cercle bagnagara seydou kené e hakkilo mudum remo mbawata remude ko buri hectare ngaji temere jeego le ujunere e temere jena e chapande jena e jena e jidno remude hikka
gelam be
diddalaji min jogi min remobe gabu litre essence temere jidi yaade temere jitti min cotirte dun anatorra min sanne e golleji di miden gondi ka wadde ko min bawi yalla miden dema gabu sini min keb e wadde dun bonana min golleji di ko min jidno remude hectare ngaji ujunere temere jena e chapande jena e jena ka min juppi hectare ngaji temere jeego e chapande jeddi e nay hedde mako kanko colonel major Olivier Jassana gouverneur region o tindini wide gal kawrital faanda mudun e huyeninde jamarande be defan hantinare e wallundirde dow humini be golleji mudun fu yalla tiida laaji goddudi ana kebene jogala
la pénurie
rabbi kubbo jan ana tora do bayngara do kanye gelle kewde enen kaani fidi dabereji jamarande ana tinni ka jukina tinna refa handen gelle de kanye lam o anakani gollidinde ed andi hoto tidalo iwri dun sabi eden kani fa han tinnaade do mun
wala supporter
holtin wiide litre kubbo jan to bayngara to ana sotire hakkode tammi tati e debbe sapo yaade temere joyi tiagal dun kaset ngendi ndi wari hebude courant ila tati lewru octobre 2025 sabe groupe électrogène mabbe ronke hebude gasoil do wonoko arama jigiba hebine studio tamane jude bayngara
yeti mawuri chapantu berde lewru kertanado himme yurmere kay habo fewde ko yimbe takete sera ka golleji mudon timmi chapantate go o lewru octobre 2025 direetu le timmode odo golle nayabe gombele on do nokku kay en ka hokkama ngureji dum wadi yeso mer nokku odo ni kanko Khalil Ibrahim Touré sur doktorore gondo lamu kay mom noddirta asakode kaso kayon ka hokki kartiji yimbel gollobele on do nokku de do ka dido kartiji ka waran latal sababu newnande ben do yimbel chafaji mu em soni yottikele ndudo sur doktorore gadna be de do mojjere kayon en ka yetti dum sanne dum wadi yeso akana ko be region o kulikoroto do ngureji di cogguji mudum kanyum ka buytike sanne le lumoji di kilo ma kilo mambare fayo to mbayer ko yi ana yeto le nyalo mo hande o buddebe sefa arande ne bu chapan joy e joy sefa dum yeyirteno jipogol cogudi do ngureji ka ana sababu mudum ka yo fudugol kette le dido nokkule bankasto masaku ko yimbe fa hevu noddirta e bamanan konde kuruba ka le nyalom hande o ana matel on do nokku san o ne o masaku o kanyum ka ana remele nokkuleto ndiyam hewi san bobo be kanyum en buri remude dum san le wuddu lidi amendi ha hultama du wide masaku o kanyum ka darde mudum ana moni san bangal challal bingel adama edum buita edum hada neddo hebude tension kanyum ko nande e mudum hultama du wide so ni o defa ka fa gasa o do masaku kanyum ka ana yuttinde torda bingel adama min kotiran le lamu sikaso le nyalom hande o fami kala to mahala balafon odo kangol do kakol gati ka ana anda sanne le on do nokku haya yo hune ko yimbe hewbe do tawi le nyalom hande o ana wi mo windi e le wi fini fina tawa le leedi amendi yimbe hewbe andan be kabaru makko kanyo en ka holti wiide darde makko ana mawni sanne le wi kanko kilesege abdoulaye sanogo andan do kabaru jibili di e fina tawa fa yoto jangino lugo hutorle on do nuku balafon o ka darne mudum ka wawa hala de fatima anni ko o haltani kejjado amen gondo le on do nuku do woni njanobe nelal amen le on do nuku lala jaratoure wonko hebani em do majju makede Ousmane Nyalibuli
Les grands balafonistes
Fabia Balani arandi afudan dirgol tafon didon didon na taton taton dirta hono wadirino lamisa bengali le wuro mudun muntumbugu ele taton pamabe kanko suba tiagadun mi yimbe do kan sanne zege bamba korko bawdo golle mu jambino sanne de yewtereji mon gorko kabantodo himeji remobe kasen goddo won monudirami kananki fulona nafere kulubali debbo andido golle mudun sanne bawdo yewtininde himbe do ofina tawa mawdo sanne e to meden mo andu mi sanni ko watta fu yone ba solo kanko no diran pio balafon mo hono mo wala piro hakkilo sanni kanko hawtindiri balafon ngaji didi gaddo hen hunde heere tiagal dum wobbe kasen gaddo be dun nandube ene ba solo mi do watna duwa mo be yawtube mbawbe dun sanni ka fa handen ana jokkini yettede
sakrabe doni kabaruji di min jogonno om le e region ngaji di fajjefe nokkudo e seeda imrana kilo mayga waramna nantinde on dido kabaruji fu e français encore en ki region. Thank you.